Pota kafanya hii track.
Na enjoy nilivyo, hivyo, nilivyona. Mengi matatizo, maigizo, nilikonda. Na enjoy nilivyo, mi, hivyo, nilivyona. Mengi matatizo, maigizo, nilikonda. Call me me, yani me. Piga simu muda ote utanipata. Why mimi, ya nini? Sina mchumba uko nyumbani nimemuacha. Gram nisipo kuona, moyo unasonona. Hata kula na goma, my guy, uongo nimekoma. Mapenzi kweli nisia, sikadai, leo mi nakuhusia. My guy, ya kigeuka unaweza, ukadai. Mshua shingo kajinyonga na dai. Aron tujuane, kwa nini tukupane? Bia buku mbili, ntalipa beba nane. Toka kwenye giza kwa mwanga tuonane. Aina siri siri wala ghafla. Simu ikipigwa upoke kwenye kichaka. Suni utapigwe zozalau, ebu acha. Simanishi una shida kaa, we enjoy bata.
Alone, 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 alone. I'm single, alone, 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 alone.
Sina kulewa waita lete yo senge tilai. Nie kuwa nae, niliachana nae. Sikuweza na nae, siku ngoja badai. Mapenzi uduwanzi, ukipenda aki kuchiti unachana nae.
Call me me, yani me. Piga simu muda ote utanipata. Why me me, yani ni. Sina mchumba uko nyumbani nimemuacha.
Alone, 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 alone. I'm single, alone, 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 alone. For now, alone, 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 alone. I'm single, alone, 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 alone.
Aina siri siri wala ghafla. Simu ikipigwa upoke kwenye kichaka. Suni utapigwe zozalau, ebu acha. Simanishi una shida kaa, we enjoy bata. Alone tujuane, yani nitutupane. Bia buku mbili, ntalipa beba nane. Toka kwenye giza kwa mwanga tuonane.